emhlabeni noma ngishiye ikhaya la ngizobuya ngizobuya noma ngihamba ezintabeni noma ngishiye ikhaya la mina ngizobuya ngizobuya mina ngizobuya. Ona kuzima, kumnyama, indlela zikanye, azikanye. Mhlawu yashabalala, mhlawu yashabalala. Ona kuzima, kumnyama, indlela zikanye, zikanye. Mhlawu yashabalala.
Ezindabeni noma ngishiye ikhaya.